Blog Talk Radio.
Nayo yindi
Nayangumba in the Bumu Jenna. I'm a Lumu Jenna, way, Manga more in the way.
Tahuka ijwi ry'abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, banyarwanda kazi, turabaramutsa kandi tubifuriza amahoro ndetse n'imica bituruka ku Mana. Ibiganiro byacu by'umugoroba biratangiye. Kuri uyu mugoroba turaganira n'abanyarwanda hirya no hino b'ingeri zose badahema kutwandikira, cyane cyane baduha ubutumwa bwerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko mbere na mbere turatangira muri Canada, aho tuganira n'abanyarwanda bategura ikiganiro. Ikiganiro kizahuza ishyaka amahoro n'ihuriro nyarwanda RNC ndetse n'andi mashyaka atandukanye muri kino cy'umweru. Mu kanya katarambiranye rero turaganira n'abategura iyo nama, batuganirize batubwira icyo bagamije kugira ngo icyo gikorwa natwe tugishishikarize abanyarwanda hirya no hino. Mu kiganiro cyacu cya kabiri nabwo turakira ibitekerezo by'abanyarwanda batandukanye, cyane cyane tuvuga ku mikorere y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uburyo u Rwanda rubanye n'ibihugu by'amahanga, aho dukomeje gusoma inkuru hirya no hino amahanga yamagana ibikorwa bya leta ya Paul Kagame. Ni mu kanya katarambiranye rero
mu bidugu ukore muntu wabo urebe ifaranga baduzibizo note we manga kurenze we ya aye habikozemo bire muryoga haraya kugumba umuzazaratanga ngo jeri muhira ashaka kumubaza yumva icyo avuga we buda mamagaye kagwe ku rugamba we kaburi bibondo kahure na mburugu wampemukiye untwara ibihumbi urabikukumba we ureba inka zose we ntarazizorera hamwe n'aya majyashi we
Radita Huka ijwi ry'abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Muri aka kanya ndagira ngo mpa abakitsi bacu ikaze. Bwana Garikani Gasana, uri ku murongo wa telefone?
Ndahari Serge.
Murakoze cyane. Bwana Dr. Emmanuel Hakizimana, uri ku murongo wa telefone?
Nanjye ndahari.
Murakaza neza kuri Radita Huka, kandi mbashimira kuba mwemeye kwifatanya natwe kuri mugoroba. Igituma batumiye kuri Radita Huka kuri mugoroba ndagira ngo mutuganirize ndetse muduhe inkuru, kuko twabonye ubutumwa bwanyu mu kiganiro muri mwo gutegura kizabera i Montreal muri kino cy'umweru. Mwatangira mudusobanurira kiriya kiganiro kigamije iki, kuki mwahisemo iriya tariki, ndetse n'uburyo mushishikariza abanyarwanda kwitabira biriya biganiro?
Murakoze bwana Serge. Nibyo koko kuri wa gatandatu uzaza uyu nguyu, kwa gatandatu kuri 28 Nyakanga duteganyije ikiganiro hano imoreyade kizavuga ku buryo abanyarwanda babanaho neza imyaka 50 iri imbere. Ubwo twahisemwo ku icyo kiganiro kubera yuko nkuko mubizi muri uku kwezi kwa 7 nibwo u Rwanda rwizihiza isabukuru y'imyaka 50 ishize u Rwanda rwigenga. Ariko nkuko mubizi muri iyo myaka 50 abanyarwanda ntabwo bashoboye kubana mu mahoro, habaye amarorerwa menshi, habaye ubwikitanyi bwinshi hagati ya moko. Tukaba rero twarifuje yuko muri iki gihe twavuga tuti ese ko mu myaka 50 ishize tutashoboye kubana neza, none ese dushobora kwicarana hamwe cyane cyane nk'abahutu n'abatutsi tukareba ukuntu twashobora gukosora ibintu ntituzongere kugwa mu bibazo twaguyemo. Niyo mpamvu rero twahisemwo iki kiganiro twise uko twabanaho neza mu myaka 50 iri imbere.
Urakoze cyane docteur. None wowe bwana Garikani, ubutumwa wumva kuko washishikariza nk'umunyarwanda ugifite ibirenge muri kano kanya kwitabira kiriya gikorwa muri kino cyumweru ni nk'ubuhe?
Urakoze Serge. Nunze muri ya Emmanuel ibyo amaze kuvuga. Uko abivuze independence y'u Rwanda yabaye ku tariki ya mbere za 7 hashize imyaka 5. Twebwe rero na ANC amahoro na ANC twifuje ko iyo 50 iyo anniversaire dukora twibuka iyo independence itadusa twareba ibyagenze neza n'ibyagenze nabi, ayo mateka yaba ari mabi yaba ari meza tukayakoresha mu gushaka ejo hazaza. Niyo mpamvu kandi twifuje ko iki kiganiro nakwita icyanya z'amagari kuko twagurushe abantu bose amashyaka yose abavuga rumwe n'abatavuga rumwe, kizahuza abanyarwanda baturutse mu mitwe ya politike yose. Akarusho kandi ikiganiro gifite ni uko na Leta y'i Kigali yagituguyemo, akaba ari ikintu kidasanzwe. Bityo twese hamwe tukarebera hamwe amakosa yabaye akatubera isomo mu mishinga izatuzanira amahoro. Nibyo nakubwira, urumva ko ari igikorwa gikwiye gushyigikirwa, tukaganira tukarebera u Rwanda rwacu ejo heza hazaza.
Urakoze cyane bwari Karikani Gasana. Nibyo koko dusanzwe dukurikira ibikorwa mukora hirya no hino, ariko hari n'ikindi kintu uvuze cy'akarusho. Uravuze uti n'igihugu cy'u Rwanda cyaratumiwe, ni ukuvuga ko mwahaye ambasade y'u Rwanda invitation. Urakeka ko noneho ubwo butumire Leta y'u Rwanda izabwakira? Urakeka ko Leta y'u Rwanda ishobora no kwicarana n'abatavuga rumwe nk'amashyaka ya politiki, kuko muri mu mitwe ya politiki hari byinshi munenga, hari byinshi mutavugaho rumwe na Leta ya Kigali? Ubwo butumire bwanyu bwarabwakira bakavuga ko bazaza?
Ndibaza ko ubutumire bwacu ambasade y'u Rwanda, twabujije ko ambasade y'u Rwanda ikorera Ottawa kuko ari ihagarariye igihugu muri Canada, twizeye ko izaza. Yaradusubije ko itubaza informasiyo zindi zikurikira, ariko turayitegereje kandi twizeye ko izaza, kandi itanabonetse ubwo yatumenyesha, ariko turayitegereje kugira ngo twigire hamwe abanyarwanda b'ingeri zose ibibazo bireba igihugu cyacu, turebe uko imyaka 50 iri imbere yaba myiza kwezi yawe irahise.
Urakoze cyane bwana Garikani Gasana. Dr. Emmanuel, hari abanyarwanda bakivuga ko nubwo tuzize independence ariko u Rwanda rukiri mu bibazo byinshi bya politike, cyane cyane ari ibibazo biterwa n'ubutegetsi bubi. Nkawe ku by'umwihariko nko muri iyi nama ushishikariza abanyarwanda kuyitabira, urakeka ko nk'ikintu cy'ingenzi twaganira muri iyi nama twe tuzatwayitabiriye ari nk'iki?
Hari ibintu byinshi by'ingenzi tuzaganiramwo. Tuzaganira nk'ikibazo cy'ingabo cy'umukerekeye umutekano. Murabizi yuko mu Rwanda ubu ngubu ikibazo cy'inzego zishinzwe umutekano ni ikibazo gikomeye cyane, harimo ibintu by'ihohoterwa. Nk'icyo kibazo rero ni kimwe mu bibazo nyamukuru tuzaganiraho, bikaba nayo mpamvu twanatumiye General Kayumba Nyamwasa kugira ngo atubwire we nk'umuntu wabaye umuyobozi mukuru mu ngabo uko yabona inzego z'umutekano zari zikwiye kumera kugira ngo abaturage bazabone amahoro mu myaka iri imbere. Icyo ni kimwe. Ikindi kibazo cyangombwa cyane kizaba ari ikibazo cya demokarasi. Murabona mu Rwanda nta demokarasi hari nk'umuduhereye nko kuri ya mudamu Victoire Ingabire ufunze kubera yuko yashatse kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu, ibyo ngibyo bigatuma afungwa. Murumva ko ni ikibazo gikomeye cyane nacyo kizaganirwaho. Mbese hari ibibazo byinshi, nshobora kuvuga ibibazo by'ubukungu, nshobora kuvuga ibibazo byerekeye ubucamanza. Ibyo bibazo byose tuzagira ukuntu tubiganiraho. Birumvikana yuko igihe kitazahaza ngo tubige mu mizi burundu, ariko turizera yuko hazatangwa rwose intango ihamye kugira ngo abantu babone ishusho y'u Rwanda bakwifuza yuko babamo mu myaka iri imbere.
Urakoze cyane. Hari umuntu wanyandikiye ambaza ati dukora politike ariko turashaka kumenya ko usibye ibyo bikorwa bya politike tuzaganira turaho ngaho, hari ibindi bikorwa nk'iby'imyidagaduro kugira ngo abantu bazazane n'abana babo, bazazane famiye zabo kugira ngo basabane bibe nk'umunsi wo gusabana?
Ntabwo byashobotse yuko dubihuza no myidagaduro kubera yuko dufite ikiganiro kizaba ku mugoroba guhera saa 11:30 kugeza saa 3 yo ku mugoroba. Ariko iki kiganiro ni intangiriro y'ibindi biganiro twifuza yuko bizaba. Ubwo ngubwo mu bindi biganiro tuzagira, ibyo nabyo dushobora kuzabyitaho koko n'urubyiruko, abana batoya bakazana n'ababyeyi, noneho n'imyidagaduro igashobora kuzabirimo.
Urakoze cyane. Si ngombwa kutuvuga kakanya, ahubwo ndagira ngo twicishe abana amatsiko. Banyarwandakazi mutuye mu gihugu cya Amerika, mutuye mu gihugu cya Canada, mwitabire ibiganiro by'ihuriro nyarwanda n'ishyaka amahoro ndetse n'andi mashyaka ya politike azaba ari muri biriya biganiro ni kuwa gatandatu. None mwaduha adresse aho bizabera kugira ngo abanyarwanda bayandike maze babashe kugira ngo bitabire kino kiganiro?
Aho bizabera ni kuri nimero 12 12 ku muhanda witwa Panette, ni Imoreyare, ana ni hafi ya metro yitwa Boudry, ni imbere ya Radio Canada. Kandi nababwira yuko rwose twifuza ko ibyo biganiro tuzanakora ku buryo ariko bimera, turifuza yuko ibyo biganiro bizaba mu bwisanzure no mu bwubahane.
Ndabashimiye cyane Dr. Manuel, ndabashimiye cyane Bwana Garikani Gasana. Natwe kuri Radio Itahuka rero tuzakora uko dushoboye ku buryo tuzaba tuhibere maze tukageza abanyarwanda imbona nkubone hirya no hino ku isi, uburyo abanyarwanda tuzahurizamo ibitekerezo tuganira ku nzira y'amahoro. Mugire umugora mwiza ubwo naho muri weekend aho ngaho Imoreyare.
Murakoze cyane Serge.
Murakoze. abyitahuka ijwi ry'Abanyarwanda ivugiri Washington DC muri Amerika. Barakoze rero abashyitsi bacu badutumira mu gikorwa cyo kuganira cyo gusabana aho twungurana ibitekerezo mu nzira politiki. Nibyo koko imyaka 50 yarashize ariko se amasomo twakuyemo nayahe? Iyo ureba ubuzima bw'umunyarwanda nyuma y'imyaka 50 ubona ari ubuhe? Munyarwanda, munyarwandakazi, niwe tubaza. Turashaka kumenya ibitekerezo byawe, turashaka kumenya ibyifuzo byawe, turashaka kumenya icyo utekereza ku bwisanzure, ku burenganzira bwa muntu, ku gaciro Leta y'u Rwanda ikomeza kuvuga igomba guha umunyarwanda. Ese koko iyo ushyize mu gaciro ubona ku gaciro ugafite? Ijambo agaciro rivuze iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Twandikire kuri radiyitahuka @gmail.com uduhe ibisobanuro byawe, maze ku buryo twabiganira n'abandi banyarwanda hirya no hino, twungura ibitekerezo mu nzira y'amahoro, tunenga ibitagenda neza kandi dushima n'ukuri. Naravuze nti icyo kitari cyiza tugomba kubivuga, cyaba cyiza nabwo tukagishima. Nimwe mu nzira ya demokarasi rero tugomba gukoresha, kuko guceceka, gutinya ntabwo ari cyo gisubizo. Munyarwanda, igihe kirageze, haguruka uharanire ukuri kwawe, uharanire uburenganzira bwawe. Niba utabikoze, ninde wundi uzabikora? Ukomeje gutunga urutoki kanaka azabikora, birinda birangira none mubikoze. Igihe ni iki ngiki? Ntabwo ari gutegereza ejo hazaza. Umunsi ni uyu nguyu, isaha ni iyi ngiyi, itariki ni iyi ngiyi. Haguruka ufatanye n'abandi banyarwanda bashaka impinduka mu nzira y'amahoro, niko dukomeza kuvuga. Kumena amaraso, kwica, gusahura, gutoteza, igihe cyararangiye. Ubu ni umwanya wo kuvugisha ukuri. Turagutegereje rero i Montreal nawe muri Canada, uzaze kwifatanya natwe tuvuga uko kuri abanyarwanda babuze, dushaka n'ibisubizo twese hamwe nk'abanyarwanda. Tanga umusanzu wawe muri ibyo bibazo, tanga umusanzu wawe muri ibyo biganiro, kuko ejo rero dutanga umusanzu uzavuga ngo barandyamiye kandi baraguhaye urubuga ugatinya kurukoresha. Umwanya ni wawe rero, naho muri wikendi i Montreal, aho tuzaba tuganira n'abanyarwanda b'ingeri zose.
Has it been said already? Let it be done.
Radita Huka ijwi ry'abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Ndashimira cyane cyane mwebwe abanyarwanda abanyarwanda kazi mudahima koreza ibitekerezo cyane cyane barimo kumbaza ibibazo byerekeranye na kiriya kiganiro iriya conference izabera muri Canada. Ndababwira rero nti ibisubizo mwashaka byose mwatwandikira hano kuri Radita Huka tukagerageza kubaza aba bayiteguye maze bakazabasha kuba handi makuru mwaba mugishidikanyaho. Mwatwandikira kuri radita@gmail.com maze nanjye cyangwa abagenzi banjye tukareba uburyo twashaka bantu babiteguye maze bakabisobanuro ku byerekeranye n'amacumbi, ku byerekeranye ngo n'ingendo uburyo mwahagera. Ibyo byose ni ibintu iyo timu irimo kubitegura yabafashamo maze tukabiboherereza. Mutwandikiye ku murongo wa internet radita@gmail.com maze natwe tukabibagezaho tukabafasha muri ibyo bikorwa by'ingendo zanyu muzamwerekeza muri Canada cyangwa mu mujyi wa Montreal mwamuturutse hose. Haba ngushimiye rero wowe woneje ubwo butumwa muri kano kanya. Mu yandi makuru avugwa hirya no hino rero mu kanya turavuga ku butumwa Leta Amerika ikomeje guha Leta y'u Rwanda ibwira Perezida Kagame ati sigaho gutoteza Abanyarwanda cyane cyane ndavuga mu gikorwa cy'intambara ibera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubutumwa ni bwinshi bw'Abanyarwanda bohereza aha ngaha. Hari ubutumwa bushima Perezida Kagame bavuga ko Kagame ibyo akora babishyigikiye, ariko ni ubutumwa bw'Abanyarwanda bavuga ati igihe kirageze kumena amaraso guteza intambara ntabwo ari byiza. Abanyarwanda rero bafite ibitekerezo bitandukanye, niyo mpamvu mvuga nti igitekerezo uko kije tugomba kukibwira Abanyarwanda maze mukihitiramo. Nta na rimwe intambara ikemura ibibazo, nta na rimwe intambara iza n'ukuri. Intambara igica abantu, intambara igasenya, intambara igatuma abantu ari impunzi. Iyo urebye miliyoni z'Abanyekongo bari mu nkambi yaba mu Rwanda yaba muri Uganda cyane cyane mu mashyamba ya Kongo batirengana, ntabwo wowe ushyigikiye ntambara navuga ko rwose ibyo uvuga ubisobanukiwe. Kabone niyo ntambara ibyo uvuga ko ushyigikiye akora byaba ari nabyo, ariko ibisubizo byaboneka mu nzira y'amahoro. Abantu batishwe, miliyoni z'Abanyekongo n'Abanyarwanda bakomeza gupfa umunsi ku munsi. Ndakubwira rero nti ndagushimiye ku gitekerezo cyawe, ariko nakubwira nti njye mfite ibitekerezo bitandukanye ku kibazo cy'intambara. Niyo mpamvu kumena amaraso atari wo musubizo dukoresheje imbunda n'amasasu. Hari ubundi buryo rero ibibazo byakemurwa biciye mu nzira y'imishyikirano, kandi nawe urabizi nuko wigeza mpana. Urakoze cyane. Abandi Banyarwanda baroze ubutumwa butandukanye cyane cyane hano bavuga bati nibyo koko kuganira niyo nzira y'amahoro, ariko ibiganiro nta n'imwe byiza bitanga umusaruro. Barampengero zitandukanye bavuga bati musubize amaso inyuma murebe ibiganiro bya Arusha, murebe ibiganiro byagiye hirya no hino aho Abanyarwanda baganiraga bashaka kubwizanya ukuri, atari ko nta na rimwe bigeze babwizanya ukuri, kuko umwe yaciye inyuma y'undi amena amaraso cyangwa yicaye amasezerano. Ndagushimiye nawe cyo igitekerezo cyawe, ariko burya iyo bavuze bati kuganira bero kuganira usibye ko bamwe babigiza nkana wa mugani batavugisha ukuri, ariko ubwo ndakeka ko nk'Abanyarwanda twazasha ku buryo tumenya ko inzira yo kuganira ni inzira nziza. Kabone niyo aba ari ukubeshya, ushaka kubona ko kubeshya hakiri kare maze ukamubwira ko iyo nzira idashaka gukomeza mu gihe haba arimo kubeshya. Ndagushimiye ku by'umwihariko. Hari mugenzi wanjye ndabona ushaka ijambo hano ku murongo wa telefone, reka turebe niba nawe yaba afite igitekerezo, icyifuzo ashaka kutubwira. Mbabwira nti muhamagare mutwandikire kuri Radita Huka, tubahe urubuga mutange ibitekerezo byanyu. Umuntu ufite nimero irangizwa n'umunani karindwi rimwe, uranyumva?
Ndakumva Serge Mirwe.
Urakoze cyane, usanze turimo kuganira ku bibazo bireba Abanyarwanda cyane cyane muri iminsi, nako ntabwo ari iminsi, muri iminsi hari inkuru twasomye aho Abanyamerika bahaye Perezida Gasopo mubwira bati bikomeje gutyo nawe wajya ku rutonde rw'abaterorisme cyangwa rw'abantu bahunga abanyamahoro ku isi ku buryo washyikirizwa urukiko rwirahe. Iyo nkuru waba wayisomye cyangwa waba wayinjijemo amaso ku buryo waganira n'Abanyarwanda bateze amatwi Radita Huka?
Serge, inkuru nayisomye hari mu gitondo. Ni inkuru itaje itunguranye kubera yuko muribuka ko mu minsi ishize aribwo Leta ya Amerika administration ya Obama yari yamaze kuvuga ko igiye guca imfashanyo cyangwa se kugabanya gukora imfashanyo yageneraga Leta y'u Rwanda ingana n'ibihumbi 200 by'amadolari. Iyo mfashanyo ikaba yari igenewe abasirikari bo mu rwego rwa sous officier, ariko nyine ikajya mu myitozo. byagomba kuza byabaga ari ibintu batangaga buri mwaka ntabwo tuzi igihe byatangiriye ariko bavuze ko muri uyu mwaka bagomba bavuze ko muri uyu mwaka bagomba iyo nkunga kureba abandi bantu bayihabaye ikeneye kubera yuko Leta y'u Rwanda itubahiriza amasezerano mpuzamahanga ndetse ubwayo yisinyiye kiriya kintu rero cyaje gikurikiye cya uriya mugabo rap yanditse rap bamwe batamuzi ibintu by'u Rwanda arabimenyereye neza ni ibintu yakoze yigeze gukora ku rukiko mpuzamahanga rwa rubarusha ama yaje kwandika rero nako ni interview yatanze ku kinyamakuru cya Guardian cyo mu Bwongereza ubwo yavugaga ko yari hasanga Perezida Kagame ndetse anatareba neza ashobora kuzaregwa ibyaha by'intambara iyo nkuru rero nayisomye bikuyemo nibyo ngibyo ubwo icyo navugiraga gusa ko itaje itunguranye nuko hari ibintu byayibanjirije buriya baravuze nyine ko ahari urabona nyine niba yabanje kubanza kubakuraho leta ya Obama yari imaze kubakuraho ziriya mfashanyo za nefiscal zikwitangira mu kwezi kwa karindwi cyane cyane n'aha muri Amerika ni ukuvuga ngo ibyo byo nta nubwo ari ibintu bisubirwaho sinzi ko bafite n'igihe cyo kongera kubisubiraho hanyuma baravuga bati ndetse kubera n'iriya raporo ari nayo yahereyeho banahereyeho bakata bavanaho ziriya mfashanyo bati n'iriya raporo yinayo kandi uretse no kuba ari imfashanyo zonyine zishobora gukura ahubwo birajyana birashyira n'uko uyu mugabo ashobora kuregwa ibyaha by'intambara byo gufasha imitwe imitwe ihungabanya uburenganzira bwa muntu urabona impunzi zavuye mu byabo kubera ziriya ntambara zatangiye muri muri Nord Kivu noneho niba basanga rero Perezida Kagame nawe abifitemo uruhare bakavuga bati se ubu yabatandukaniye he na Charles Taylor umaze gukatirwa n'urukiko mpuzamahanga rwa lahe we azira ibyaha nk'ibyo ngibyo ku ibyaha bimwe naregwa nawe ntugire buriya ngo Charles Taylor yarahari nibyo yagiye akora ari ibyo aregwa muri za Somalia yego na Liberia ariko icyo azira ntabwo ibyaha azira bitandukanye nabiriya barimo baregamo Kagame
urakoze urakoze cyane Jean Paul ndagira ngo nibutse abateze amatwi ya Dita kuko Jean Paul ni umuvugizi w'Urunyarwanda kubaje ku murongo wa telefone mutarimo muzi none Jean Paul ndagira ngo ngubaze ku rwego rwa politique nkamwe mwihuriro iyo urebye impinduka ya politique cyane cyane hagati y'ubufatanye bwa leta ya Amerika n'igihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi hari ibintu byinshi bihindutse mu gihe gito umunyarwanda yakwibaza ati habaye iki ese koko hari icyo nakwita divorce ibaye hagati ya leta ya Amerika na leta y'u Rwanda umunyarwanda aribaza ati niba koko Susan Rice yagiye mu Rwanda agasiga hayi Kagame gasopo ejo bundi bagakora raporo igatunga u Rwanda gasopo bakaba gasopo Kagame akaza ahangaha abanyamerika bakamubwira bati shisha makeya none n'ubu ngubu ukabona abanyamerika batangiye kugenda mu itangazamakuru ndakeka kuri ya harya wari usize uko wari uvuze mu izina rye yitwa nige sinamukurikiye neza
yitwa rap nyanza yitwa just uwatanze interview uravuga uwatanze interview wavuganye na n'iya radio nako nakira kinyamakuru
ya nagira ngo mvuge ko adashobora kujya gukora interview nkiri ya adafite enough information yo gutangaza mu kinyamakuru kuko ni ibintu biba muri archive ntabwo yakurikirana nka kiriya adafite amakuru ahagije yerekanaho umubano wa Amerika n'u Rwanda ugeze
oya uretse no kuba anafite n'amakuru uyu mugabo yitwa Stephen Rapp akaba ari uyoboye ibiro bya leta zunze ubumwe za Amerika ku bintu bijyanye ni na justice sinzi ukuntu nabyita yendagenekereza ariko ni criminal justice ni ibintu ni afite autorite afite n'umuntu ufite authority ibyo avuga ntabwo ari ukuvuga ngo byavuzwe n'umuntu usanzwe niwe ureba ibintu byose bijyanye n'ibyaha bikomeye izo nyine za crimes ariko global ibintu byo mu rwego rw'isi akagira inama ba Obama nakubwiye yuko nahoze mvuga yuko yakoze no mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha afite authority ntabwo ari umuntu usanzwe rwose
okay nanone rero navuga ku rwego rwa politique rero iyo divorce wowe wabuyibona hagati ya leta ya Kigali na leta Amerika
iyo divorce ndayibona ariko kuyibona sinavuga ngo yenda ni ibintu bishobora kuba uyu munsi nkaho kuko inyandiko yasohotse kuko no muri iyo nyandiko abatashoboye kuyisoma bavuze yuko gufasha iriya mitwe bigomba guhagarara must stop ni ukuvuga ngo bihagaze hari chance yenda uyu mugabo bavuga bati abiretse twareba niba koko hari ikintu twabikoraho ariko raporo yarasohotse niba habaye violation niba ari ibintu batubahirije by'amategeko mpuzamahanga bagasanga koko ari ukuri hari igihe hari umurongo wamaze kuba cross byari ibintu byamaze byarenze bamaze kurenga umurongo runaka bituma kugira ngo basubire bisubize izina ryiza byare bitagihari kubera yuko icyo na bicyo mbivugira investigation zarakozwe amafaranga babishyizemo ni menshi cyane iyi raporo nubwo yitwa ko ari interimere izarangira mu kwezi kwa 10 ariko impamvu yonyine yatumye bayihakira gihe cyandi mezi abiri nuko bagiraga ngo bahe agahenge nako nta sinagahenge sinzi ko ariko nabyite bagira ngo bahe akanya leta y'u Rwanda nayo ivuge ikibazo cyacyo uribuka ko bayirwanyije bati ntisohoke mutaratubwira ngo nake tubabwire ibyacu ariko ubwo mu yandi magambo leta y'u Rwanda yaravuga ati ibyo ntimubyumva ahubwo reka twe tubabwire ibyo tuzi uko bigaragara rero raporo yarasohotse isohoka nyine bigaragara ko icyo bashaka kwidasohokera ari uko yabavugaga ikavuga uruhare rwabo idaciye inyuma niyo barababwira bati ariko noneho turabahana akanya namwe tuzabaza ariko abantu bafashwe abavuze ayo makuru bamwe baracyahari muribuka ko hari nabo ndetse leta ya Kongo ifatanyije na n'ingabo mpuzamahanga za MONUSCO zirigoma bajyanye ku mupaka bati mwakire abantu banyu imfungwa z'intambara abafashwe ku rugamba cyangwa se ndetse abandi bitanze bishyize amaboko yabo murabizi neza yuko leta y'u Rwanda yabanze reke ntabwo twabemera muri ubu buryo icyo rero navugaga kuri icyo kibazo cya divorce politique yewe ntabwo mbona ko bigeze kuri uwo mwanya ariko niyo nzira biganamo kubera yuko ibijya gushya ngo birashyuha ni ukuvuga ngo intambwe zigaragaza yuko iyo divorce politique ihari niba ariko twayita zirahari zarafashwe hari ubwo bwo kubambura imfashanyo nkeya zo batangaga muri bya bintu by'imyitozo ya gisirikare hari ukubabwira bati nyamara nimutareba neza muzarebwa ibyaha by'intambara kandi si na Kagame wenyine bavuze bashyizemo n'abayobozi bakuru b'igisirikare ndetse n'aba guverinema kuko biriya bintu raporo abayisomye barabizi ko ivugamo abasenateri abaminisitiri b'ingabo abo bose baravuga bati dushobora kuzabarega ibyaha by'intambara ndetse nta nubwo ari ukuvuga ngo bariya abantu bafite iminite nk'uko abantu benshi babitekereza kubera yuko irahari kuri Perezida Kagame ariko mwibuke yuko na Perezida Bashir wa Sudani nawe iyo iminite ntacyo yamumariye baramwenda yitinze afite indictment cyangwa se bya bindi bita grand jury nyine yicara indictment ni ibintu abantu bafata nk'abantu muri Amerika bagera kuri 20 n'abandi bakicara bakareba ibyemezo bafite niba bihagije kugira ngo umuntu aregwe ibyaha cyangwa se azanwe imbere y'ubucamanza ibyo rero byarabaye kuri Bashir ubu baravuga ko nyine bibaye na ngombwa na Kagame byamugeraho Bashir mwibuke neza yuko nawe ni umuprezida nubwo iriya iminite batanga ibafasha ku rundi ruhande ariko hari igihe iriya iminite idashobora gukora hari igihe bashobora kwindirectinga unayifite kuko byabaye kuri Bashir ntabwo bizananirwa kuba no kuri Kagame igihe basanze koko hari ibyemezo simusiga byuko ari hafasha biriya bintu icyo gihe rero ntabwo nawe uri leta ya Amerika cyangwa y'Ubwongereza cyangwa se European Union nawe wakwifuza yuko waba asosiye cyangwa se wakumva ko uri inshuti uganira ukanywana n'umugabo nka Kagame uregwa ibyaha nka biriya byo guhonyora agateka kazi na muntu umugani w'Abarundi ntabwo ari byo bagombye kwishimira ahubwo baravuga bati uyu mugabo ahubwo yaduteza ibibazo yaba ari umuntu tutari dukwiriye ndetse no kwishimira ko turi inshuti ibyo rero tukibaza ko ariho biriho bigana nubwo bitabaye uyu munsi ariko uko bigaragara abafite abantu bareba rwose bareba imbere muri ibintu bya politiki yo muri akarere ko muri Kongo cyangwa se ko mu biyaga bigari barabona ko Kagame atazasubira inyuma kubera yuko yamaze kwijandika bihagije ziriya ngabo zazikura yate ntabwo byoroshye ibintu intwaro zarafashwe izindi zifite aho nyine bafite za serial number zazo bazaho zaguzwe bazaho zavuye ntabwo biriya bibintu azapfa bizamworohera kugira ngo byikuremo ubwo nge ndibaza ko ubwo ari kubitega amaso kuri iyo kureba ni mu buryo bwa politiki uko bizagenda ariko ni ikintu kiri damaging kuri ya leta ya Kagame nawe ubwe nubwo bihagararaho ariko ntabwo ayari amakuru abanejeje ubu ntabwo nibaza izindi strategy barimo gushaka ariko mu gihe tuvuga ubu ngubu oni iri mu Rwanda bari abazira muguke zirimo zirashaka ni zirimo zirashaka amakuru nyine kubijyanye no kugira ngo barangize iyi raporo izarangire ndumva niba ntibeshye mu kwezi kwa 10 dushobora kuzabona amakuru ahamye ndetse harimo na nibyo leta y'u Rwanda yavuze ubwo harimo na analysis na conclusion yabo ba expert hanyuma rero tukareba icyo ibihugu bishobora kuzayikoraho
none Jean Paul tukiri kumwe ntabwo ngutindira rwose tukiri kumwe urarebwa sanga se nka Kagame kugira ngo yikure muri uyu muri kino kibazo ari iki kuvana ingabo muri Kongo akazisubiza mu Rwanda kureka abanyekongo bakikemura ibibazo byabo gutanga demokarasi mu Rwanda kuko bino kino kibazo cy'intambara ya Kongo kizatuma n'ibindi bibazo byose twavugaga mu gihugu abazungu cyangwa ibihugu bimufasha bimutera inkunga bishyira amaso ku Rwanda ndumva batavuga gusa ngo Kongo maze ngo baterere imbere demokarasi twabuze mu Rwanda
urakoze Serge byo ni ukuri rwose kuko iki kibazo kizana ibibazo byinshi icya mbere uribaza ukavuga uti se abanyarwanda buriya iriya ntambara bose barayizi iyo ntambara izwi n'abantu bangahe ndetse uretse n'abanyarwanda abategetsi bayirimo bayifite mu ruhare ni bangahe ubundi mu mategeko ya constitution y'u Rwanda ndetse n'ahandi iravuga yuko uko itegeko nshinga rivuga nuko intambara igomba kwemezwa ikemezwa fati n'abadepute baka ikibazo cy'uko kugira ngo u Rwanda rube ruri mu ntambara bagomba kuba byaciye muri parlement cyangwa se mu nteko bakaritora bakavuga bati koko u Rwanda rwatewe tugomba kwirwanaho bagakoresha budget bakayigena hanyuma intambara igakorwa biriya bintu ntabwo tugiye tubyumva hasigaye hafite na radio yo muri nteko biriya bintu ntabwo byigeze babivugaho kubera yuko Kagame yakomeje kubihakana ubu impamvu rengorane zihari kuri Kagame nkuko waruvuze uti bizamuteza ingorane zingana gute ni nyinshi cyane mu rwego politike afite ikibazo cy'uko nyine akomeza kwerekana yuko ari dictator yuko nta muntu agisha inama atizera senate atizera inteko atizera nabandi bose iriya ntambara irwanwa n'agatsiko gato cyane agatsiko ka FPR n'abantu bakeya agenda cyicana nabo bari abantu bavuzwe mu nama abandi n'abantu b'abanyekongo aba yarahaye yarakorompye bakamufasha muri izo kozi afite hariya muri Kongo ibyo rero muri politike urumva ko ntabwo ari ibintu abadepute ejo bundi bavuga ibintu byinshi bakiga ku bintu bijyanye na politike yo mu gihugu imbere kiriya kintu niba kivugiyeho abasirikare batagira uko bangana bambutse bamaze kugera muri Kongo amafaranga ajyayo hariya ntawuza ahaturuka ibyo bintu rero ntabwo wavuga ngo ni ibintu yego yarabenyereye kujya nyine yabashukashuka cyangwa se akabatera ubwoba nyine ntibagire ikintu bavuga ariko ntabwo biriya bintu bo barabibona nubwo bacece turafite ubwoba ariko barabibona ko ari ikibazo icyo gihe rero twebwe abantu bo muri opposition ikintu tugomba gukora ni iki ni ukuvuga ngo aha ngaha muri biriya bintu byo ko bamufatiye mu cyuho akaba tubona yuko nyine n'andi mahanga bari abantu bari bitwa yuko ari inshuti ze bakaba bagiye kumutererana cyangwa se bavuga bati ibintu ubucuti bwawe turabona ahubwo uzadushyira mu ngorane twebwe nk'abantu muri opposition twakora iki twebwe ni ukwegera ba bantu b'abadepute ari abari mu Bwongereza ari muri Amerika cyangwa muri European Union tugakomeza tukegera bariya abantu kandi Serge ntabiciye ku ruhande ibi bintu nakomeje mbivuga kenshi igihe nagenza kuri radio itahuka ntabwo ari ibintu bibaho kubera ko gusa abanyamahanga bagezeho bakikorera ubushakashatsi bonyine bakavuga bati dore ibyo twabonye ibintu bagomba kumenya uruhare rwa rwo rwose rwa RNC FDU amashyaka n'andi magroupe ya pression cyangwa se opposition yose ari akorera mu hanze kuko niho bakora bonyine na za PS mbera kuri za Green Party n'abandi bose bagiye bafatanya ntabwo ibi bintu bidaturutse ku uburyo opposition zikora mu Rwanda ngo zishake cyane cyane agenda avuga uruhare rwa RNC ukuntu bavuze bati uyu mugabo uko mu munsi ntabwo ari uko ameze reka tubabwire Kagame nyawe wari we ibira byose yakomeje abeshya avuga ngo ni visionary leader ba Clinton ndetse president Clinton na Tony Blair bakabyemera bakabifata nkaho ari ukuri koko byagezaho turavuga tuti ibintu ntabwo ari byo reka tubabwire Kagame nyawe uwari we ibyo bintu rero ni ibintu nabyo tugomba no kwishimira kugira ngo niba abanyarwanda bari kuzamara imyaka n'imyaniko muri enslavement cyangwa se kubimboheza Kagame nibura iyo myaka rero turagenda tuyigabanya kubera yuko abo bantu baratwegera bakegera inararibonye zimuzi neza bakazibwira bati cyangwa se twege tukabyandika nk'ariya mu kumbuga n'ahandi bakamenya nibura koko uko ikibazo cy'u Rwanda giteye bakamenya Kagame nyawe ari we n'uwe ubwo rero hari abashoboye kubyumva none nkaba nkomeza gusaba ko n'abandi bantu bose ari abadutuye murabizi ko mu Banyamerika bafite district abadepite no kugenda mubegera mukababwira muti dore Kagame uwari we hanyuma tugakomeza rero tukajya imbere tumwerekana niko uko batanu bamumenye bazabwira abandi batanu babwira abandi batanu nuko mu influencer decision za leta zo mu bihugu turimo ubwo kubindi bijyanye na n'imbere mu gihugu nyine murabona ko nabo ni bamara nata iriya cyakinyuma cyakomeje kubabeshya ababwira ati genda shyigikiwe abanyamerika bati ni intambara ndetse hari n'abavuga ko ni intambara avuga ko bayishyigiki mu Rwanda barabyandika muzayibona ku gihe biriya bintu ntabwo babishyigiki ntabwo bakuba babishyigiki barangiza kandi ngo bavuge bati ndetse n'imfashanyo turazikwambura ndetse tuzana kurega mu nkiko mpuzamahanga ibyo bintu rero ikinyoma yicaye inshuro nyigihe kinini cyane kigiye kugira kimenyekane nicyo nabwira abatwumva hari changement zishobora kubaho biturutse kuri ibi bintu kuko bari abantu Amerika n'Ubwongereza nibwo dutegereje ngo tere nabo icyo bashobora kuvuga ariko nabo ntibazavuga ngo noneho bashyigikiye imikorere nkingi yibateza ingorane inshuti nkingi yizabatamaza turizera neza tutashidikanya ko twe tuzakomeza kujya imbere Kagame amenyekana uwo ari we hanyuma n'abaturage batangire kujya bamusobanukirwa ndetse no kumutinyuka urakoze se
urakoze cyane ukiri aho ngaho ariko umuntu nyandikiye arambwiye ati ndagira ngo ntihube too exciting kuko Kagame ku bintu by'amaraporo n'ibi ndamenyereye ati nta na rimwe raporo zitabaye kuri Kagame nta na rimwe amahanga atashyizeho pression ati rero ati ntimube exciting cyane atahubwo muhaguruke mufatire momentum mukomeze nanjye karugo butumwa nahaga abanyarwanda mvuga rero nti kuba exciting ntaga aricyo gisubizo ahubwo ni ugufatira byari bigeze nkuko Jean Paul yabibabwiye mugatanga ubutumwa aho mutuye muri za Sena mu badepute banyu lokale mubagezaho ubwo butumwa sinzi niba icyo wakongeraho Jean Paul
ibyo rwose ni ukuri ni nabyo nyine nayo imaze kuvuga yuko ibi biduha inzira gusa ariko ntago bivuze yuko bitanze igisubizo kubera yuko ikintu cyiza tugomba kwishimira byo nta gushidikanya kuko kumva Amerika ihagarara twahe tumeze twumva koko ari ikintu yakoze cyiza ubwo yavugaga ngo turabakuraho imfashanyo ibintu bitigeze bibaho ndumva igihe Amerika nari nyine mu Rwanda ndetse nakoraga muri leta major icyo gihe ubwo Amerika yigeze kudufatira ikintu kijya kumera nk'ambargo ariko batuziza yuko twarwanye n'abagande muri Kisangani igihe twari muri Congo baravuga bati ibihugu bibiri bivogeye igihugu cy'abandi bigezeyo nta na discipline ahubwo ubwabyo birarwana hari 98 cyangwa se 99 ubwa izo ntambara zibera mu gihugu cya Congo ntabwo twarwanaga n'abanyekongo ntabwo twarwananaga n'abazimbabwe cyangwa se ngo turwane n'abantu bafashaga Kongo ahubwo u Rwanda n'Ubugande byo byasubiranyemo birarwana ibyo icyo gihe nibwo nibuka bavuga bati n'umunyeshuri wagomba kuza kwiga mu mahanga niba ari yari leta na Colonel Kayongo ubu ngubu General baravuga bati ntabwo muzajya kwiga hanze ntabwo tuzongera kubaha iriya donc uriya mwanya mwari mufite ntabwo turi bubahe tuzawushakira aha bandi bana ariko iyo izo mbarwo bagezaho bayikuraho ntabwo yari iyo ku rwego nkuru nguru ubu rero basanze ari uko twebwe nako abanyarwanda bo bashi bari kwa Kagame ntabwo ari twebwe bo muri opposition ndetse na gatsiko gatoya nkuko nabivuze baravuga bati mwebwe muteza umutekano mu kindi gihugu ariko barabimenya neza baravuga bati abantu babirimo si u Rwanda rwose ahubwo ni agatsiko k'abantu babivuze neza bati hari aba officier superieur hari na president Kagame. Abo bantu bamaze gusobanukirwa yuko babifitemo uruhare tuzabashyira mu rukiko. Ibyo rero ni ikintu cyo kwishimira. Ariko icyo uwo muntu yaravuze ni ikintu abanyarwanda ndetse n'abantu bumva iradiyo itahuka muri uyu mwanya bagomba koko kumva yuko ntabwo tugomba kwishimira ngo twicare tudamarare ngo bavuze ko bagiye kumwambura imfashanyo cyangwa se yuko bazamurega kuko ntibabikoze. Urugendo ruracyahari ni nabyo nyine ni ugushaka strategy, ariko ndabizi neza ntashidikanya yuko ibi bintu ari intambwe nziza naho guhera ahangaha tugakomeza iyi momentum dufite ni slowing down tugakomeza tugatera tugakomeza tuvuga ibibazo biri mu gihugu cyacu rwego politike abanyururu bafunzwe aba bari urabona ko biriya waruvuze uti Kagame aramenyereye kujyajya mu binyamakuru raporo zigasohoka uyu munsi kuri Forbes magazine murabizi ko ari ikinyamakuru nacyo rwose kimeze kizwi cyane kisomwa n'abantu nyine b'abacuruzi bavugaga nyine uburyo Kagame yateje igihugu imbere. Ntimugire ngo biriya biza ari ukuvuga ngo ni coincidence byateguwe kuza, no ni ukugira ngo bajijishe abantu barebe account babwiye bati uyu mugabo nyamara akeneye iyo bita benefit of the doubt. Ntabwo ari byo yuko biriya bintu byaje ari coincidence. Kagame ashyira nk'amafaranga menshi cyane turabizi ariza muri Boston hari igihe tugeze kubivuga yuko hari abantu bamenyekanye bari kuri payroll ya Kagame bagenda bamushakira ibinyamakuru bimwandika neza batagomba kuvuga ibintu bi negative bavuga bati ibintu bya genocide mubivaneho muvuge ibintu by'uko igihugu kivanye kiri mu bihugu bizamuka cyane ndetse ku isi mu bintu by'ubukungu. Ibyo bintu ntabwo ari coincidence kuba iki kinyamakuru cya Forbes magazine cyasohotse kiri inkuru y'u Rwanda. Ibyo ngibyo ni ibintu mugomba kumenyera. Ikindi mwabonye muri New Vision niyo mwabisomye simbizi ariko nayo yanditse ngo u Rwanda ngo best ngo ni better place to live. Ibyo byasohotse uyu munsi mwe muribaza ko ibyo bintu byazanywe byaje ari coincidence. Ntabwo ari byo, iyo niyo strategy ya Kagame akora ariko abakoranye nawe turayimenyereye n'abandi kandi bageze igihe cyo kumumenya kuko hashize igihe ari expose no gukomerezaho ntabwo ari ugomba kwirara. Ariko uwo muntu cyavuze ni ukuri, ibyo bintu byabaye rero si no kuvuga ngo biramenyerewe ngo zagira gutya, ahubwo yabikoze iyo hasohotse ikintu nka kiri nawe agerageza gushaka amafaranga kandi bashyiramo amafaranga menshi cyane bagahita basohora inkuru imutaka imuvuga neza amafaranga batanga abari menshi kandi ari abanyarwanda kugira ngo nyine akomeze yicare ku ntebe ajijishe aho kugira ngo abantu basome ibintu nk'ibyo gusa akagenda akubitaho ibintu bivuga nyine bimuvuga neza kugira ngo imabiye yose hagire nibura abantu ajijishaho bakeya be kuyabona bavuye ati nubwo akora ibintu bibi ariko hari n'ibyiza akora batangire nyine babalansinge ubwo bagire amahitamo yabo. So icyo kinavuze ni ukuri kandi koko ntabwo twirara nayo maraporo murabizi ko ari ya mapping report yasohotse n'ubu ntabwo tuziherezo ryayo hari yingi yisohotse izana sohoka irangiye mu kwezi kwa cumi ariko mbabwije ukuri ko document nk'izi ngizi ntabwo zipfa zizakurikiranwa kandi uzabibazwa arahari ariko muriho murareba yuko ibintu bigenda bijya iwandabaga ku ruhande rwa Kagame ntabwo rero ari bimworoheye kugira ngo azabyikuremo ariko kandi bizaturuka natwe abantu muri opposition uruhare tubifitemo nawe ubwe kwifashaho byaramunaniye murabona ko ari kugenda yijandika ariko mu Kenyere rwose revolution turimo ntabwo ari ibintu byo kujenjeka dukore atari ukugira gusa ngo tuze dusome ibintu abandi banditse ariko tunarebe n'uburyo ibyo bintu bigera imbere abantu bose umuntu wo ku rwego rusanzwe akamenya koko urugamba turimo icyari cyo. Urakoze Serge.
Urakoze cyane bwana Jean Paul, ndagushimiye rwose kuri ibyo bisano duhaye, ni bisano by'ingirakamaro. Nkaba rero nanjye nshishikariza buri munyarwanda wese gutanga umusanzu. Mwe mwese mu giseti ibirenge muvuga ngo politiki ntibareba ngo cyangwa ibibazo by'u Rwanda ntibibareba, birabareba mwabyanga mwabikunda. Rero namwe mufite uburyo mwatanga umusanzu mu gukemura ibibazo byacu. Ugire ijoro ryiza bwana Jean Paul.
Urakoze cyane cyane nawe.
Thank you.
Aditahuka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Munyarwanda, munyarwanda kazi, ufite igitekerezo, icyifuzo wumva waduha. Hari umuntu ufite umurongo wa telefone urangizwa na 6665. Urakoze cyane kuduhamagara kuri Aditahuka, hari icyo wumva watwungura?
Murakoze cyane Serijani Fasirisiye. Mbere na mbere nongeye kubashimira imirimo ikomeye mukora kuri Radio Itahuka kugerageza kugeza ku Banyarwanda igitekerezo cyiza buri munyarwanda wese yagombye gukurikiza kugira ngo akarengane gashire mu gihugu cyacu. Nongeye gushimira Jean Paul igitekerezo cyiza cyane yagejeje ku Banyarwanda bumva Radio Itahuka. Mbere na mbere nigeze kumva umuntu avuga ngo yishimiye ibikorwa Kagame akora, wahaza ubundi nta umenya ko hari undi muntu ushonje. Niba kuko nk'uko wamushubije uvuga uti ashobora kuba ibyo avuga nawe atazi ibyo ari byo cyangwa akabyirengagiza, ubwo yenda niba ari umunyarwanda akaba afite abantu be bose bajya mu nzu bakaryama nta muntu n'umwe wigeze ahura n'ingorane nk'iz'abanyarwanda bagiye bahura nazo, ntabwo yabura kuvuga gutyo. Ikintu rero nakangurira abanyarwanda nuko iyi nkubiri twagombye gufatanyiriza hamwe, buri muntu wese ntiyigire ntibindeba, tugafatanyiriza hamwe kugira ngo koko twotse igitutu buriya butegetsi bw'i Kigali mu Rwanda. Ni igihugu cyacu, ntabwo ari akarima ka Kagame. Buri munyarwanda wese yumve ko afite uruhare rwo kugira ngo na mugenzi w'uboshye yagombye kubohoka biturutse ku wagize amahirwe yo kuba ari ahantu ashobora kuvuganira uwo muntu kugira ngo bamuhohore. Twagombye gushyigikirana kandi tugashyigikira ko igihugu cyacu cyagombye gutemba amata n'ubuki, buri munyarwanda wese akagira kwishyira ukizana. Kandi bituvuga uretse ingoma y'igitugu yinangira na Perezida Kagame n'abambari be, nabo bagombye kumenya ko dushaka ibintu byiza byubaka igihugu cyacu, tudashaka ko igihugu cyacu cyongera kumenekamo amaraso nk'ayamenetsemo, kuko abanyarwanda barababaye ku buryo buhagije. Murakoze cyane, mukomeze gukora imirimo yanyu neza kandi tubabashyigikiye.
Urakoze cyane Bwana Feliciane, ubutumwa bwawe ndabushimye, kandi n'ubutumwa bw'abanyarwanda bohereza ku mbuga za internet, ndavuga muri za Facebook cyangwa kuri email, buradufasha. Iyo dusoma ubutumwa rero twe dushaka gusoma ubutumwa uko buri umunyarwanda akitiramo. Usibye ko tugerageza kuvuga tuti mu nzira y'amahoro tugomba kuvugisha ukuri, tukubana, nta gutukana, ndetse nta no gusombana dukwasi nk'uko umuntu arimo kubinyandikira mu kanya. Iyo tuvuga ibibi ntago bivuga ko Kagame tumwanga, turavuga ukuri kwambaye ubusa nk'uko abanyarwanda bivuga. Iyo umuntu avuze ati umuntu arica abanyarwanda ku manywa y'ihangu, amaraporo arahari, ibinyamakuru birahari, amateleviziyo arabyerekana, njye mbona nta kibi kirimo. Wowe ubihakana ko ibyo ni rero ari ukubeshya cyangwa ari ukujomba dukwatsi nk'uko wabimbwiraga, uzaza nawe tuguhe ijambo utubwire ko ibyo binari ibinyoma, nawe utwereke izo raporo zigaragaza ibyiza akora. Ndumva rero tujya kubara gusa ibyiza bikorwa. Ni nayo mpamvu tuvuga tuti n'ibibi bivugwa tugomba kubivuga, tukabivuga tukaba urubuga. Inzira ya demokarasi igaragarira mu kuvugisha ukuri, inzira ya demokarasi igaragara mu kuza ugatanga uruhare rwawe, uvuga ikintu kukizi, udashyira ikintu ku ruhande. Ntabwo twavanga amajyambere ngo imihanda, amashuri, tutavuze akarengane abanyarwanda barimo, tutavuze imfungwa za politiki, tutavuze abana baburara cyangwa abana bari mu mashyamba, tutavuze abantu bataka bapfa buri munsi. Wowe ushima rero uvuga uti amajyambere, umbwira ngo imihanda irubakwa, ngo amataje arazamurwa, ntabwo twakwirengagiza ko n'abantu nabo bari birukanwa mu byabo. Ndagira ngo mbabwire nti mu nzira ya demokarasi kuvugisha ukuri niyo ntambwe, kandi koko umunyarwanda akihitiramo. Urakoze cyane. Aditahuka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. hari umuntu ufite umurongo wa telefone urangizwa 1980 uranyumva 1980 uratwumva ku murongo wa telefone uwo muntu ashaka kuyakanze rimwe yibeshye ubwo ngubwo turakomeza hagati mu kiganiro twungurana buri munyarwanda wese ufite igitekerezo icyifuzo yatugezaho muri iki kiganiro hari undi muntu nyoroje ubutumwa hano aravuga ati ibyo muvuga turabyumva abanyarwanda twateye intambwe mu bumwe n'ubwiyunge aravuga ati ibyo bibazo byose muvuga mu gihugu cy'u Rwanda twarabikemuye tumaze imyaka igera kuri 18 u Rwanda rutavugwamo amacakubiri rutavugwamo umwiryane ndagira ngo ngusubize ku giti cyanjye nkurikije experience ya personnel ntabwo mvugira ishyaka ntabwo mvugira human right ndakubwira ko ibyo uvuga ni ibitekerezo byawe ku giti cyawe urinengagiza n'ukuri akarengane karari mu Rwanda amaraporo arahari kandi nawe urayanzi nuko wanga kuyasoma niba ushaka nawe tuzayakoherereza uyasome ibyo uvuga ni propaganda yo guhisha ukuri akarengane karahari uzaje usome ibinyamakuru bisohoka buri munsi cyangwa uje muri forum uganira n'abanyarwanda iyo abanyarwanda bakubwira ngo barahunga buri munsi baba bahunga iki iyo abanyarwanda bakubwira ngo baricwa buri munsi baba bicwa nande iyo abanyarwanda bakubwira ngo baratotezwa buri munsi baba batotezwa nande izo ni inyigo eshatu nguhaye uzakore research yawe ucukumbure maze nubona ibisubizo uzaze nzaguha ijambo uganire n'abanyarwanda ariko ndagushimiye kuko ni igitekerezo ntabwo twakusubiza inyuma cyangwa dusuzugure ibyo uvuze ariko mbere uzakore iyo research yawe numara gusoma umaze gucukumbura tuzaguha umwanya maze udefande ibyo urimo kudefanda no ku rubuga rwa internet urakoze cyane ditahuka ijwi ry'abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika ndabashimiye rero abanyarwanda abanyarwanda kazi twifatanyije namwe kuri mugoroba mbashimira ibitekerezo byanyu ibyifuzo mudahema kohereza ariko ndagira ngo mbanze nsubize umuntu mbajije ikibazo ambwira ati twebwe ntago tubasha gukurikira ditahuka aho turi hano mu gihugu cy'u Rwanda ku mashuri yacu kuko baratuburose ntago dushaka kubakurikira umunota ku munota ndagira ngo mbabwire rero bitewe n'ubwo buryo twatangije igikorwa cyo gufata ibiganiro byacu tukabishyira mu buryo bwa YouTube video ku buryo mwabasha kubikurikira ariko bizajya biba ikiganiro kirangiye ibyo biganiro mwabikurikira rero ku murongo wa internet kuri Facebook hari groupe twatangiye yitwa Raditahuka Today on YouTube aho wajyamo ugafata ibiganiro byacu maze ukabyumva ariko biraba biri muri version ya YouTube video kuko mutubwira ko baba brotse mu bigo by'amashuri aho muri hirya no hino mu Rwanda mutabasha kudukurikira ariko hari n'abandi batubwira ko badukurikira ubwo sinzi rero uko icyo kibazo twagikemura mwagerageza kuganira nk'abandi banyarwanda badukurikira kandi bari mu Rwanda batahima kutubwira uburyo badukurikira maze mukareba uburyo icyo kibazo mwagikemura kuko ni inzira ya demokarasi namwe mugomba kudufasha mukatubwira ibibazo muhura nabyo kugira ngo tukemure ibyo bibazo ndagushimiye rero umunyarwanda uduhaye ubutumwa ariko ngutuma nti ubwire abanyarwanda bagenzi bawe bafite icyo kibazo ko bajya bagerageza kutwumva mu buryo bwa YouTube video dufite hano kuri Facebook muri groupe yitwa Radio Itahuka Today on YouTube nkaba nshimira rero namwe mwese mwohereje ibibazo kuri mugoroba mbabwira nti ibiganiro byaravyitahuka bizakomeza ku mugoroba. Nkiri hano rero hari ndi munyarwanda ubajije ikibazo ati nge ndi mu gihugu cyo muri South Africa atari ko guhamagara kuri radio itahuka byampenda cyane. Ndakubwira rero nti wowe ufite ubushobozi udukurikira kuri internet waduhamagara kuri radio ukoresheje Skype yawe iyo wumva ikiganiro hari ahantu hejuru bakwerekana nimero iyo ukanzeho waduhamagara kuri radio hano tukaguha ijambo ukoresheje uburyo bwa internet bworoshye aribwo bita Skype. Ndagushimiye cyane nawe kuri icyo gitekerezo kandi nkubwira nti usaba n'abandi banyarwanda aho bari hose baba bafite icyo kibazo. Nkaba mbifuriza rero ijoro ryiza ku bagiye kuryama, nkaba mbifuriza umunsi mwiza ku barimo kubyuka. Ibiganiro bya radio itahuka bikaba bizakomeza ejo nk'uko bisanzwe. Mugire amahoro ndetse n'amahirwe bituruka ku Mana.
Mutima w'urugo mugore munda izera nuko mwizera
izera
mutima w'urugo mugore munda izera nuko mwizera.
nyanga imana nyisingize kandi nyihe tubayirikwiye zahora nyiririmbira igihe cyose ngifite ubuzima zahora nyiririmbira igihe cyose umunsi uzatoranya bawe nange uzanyibukije uzaturane n'abatonyi bawe nange uzanyibukije uzaturane n'abatonyi bawe seka ibyushima manzo nandukanye bugungu umanzije isahani wambujije amahwemo manzo nandukanye bugungu umanzije isahani wambujije amahwemo nyato nta musundu nageze izina ryawe n'abatakuhuzi nabo bakumenye nageze izina ryawe n'abatakuhuzi nabo bakumenye
gakabya bakuvuze nibihimbo wino muvugo buranga ufundo karaba uyeze munini unyambirere kaduha nyaruguru kirambika mwambi murambi ugicumbi kwitetero hamiriza hamiriza neza norewe
kanishe mani sheja Mora nishaka Mora nubutwa rindatwa we Ususuro kugara gare Yewe Rukondo karama chinyamakara Nyamagabe muda somna Wamiko kibombo gashire Karambo musanje musebe ya muko Kikongoro imisozi Kikongoro yuruchiga Amibukiro yacu Uduchamu, duchamu, kwifubitsu Dushamba twakinagamo kera tukiri bato Abakobwa imitari Abahungu amavubi Gikongora intiti Gikongora abasizi Baruda simburwa ku rugamba Rugamba rugina baririmba Borewe barukiye u Rwanda Hamiriza, hamiriza neza ntorewe Zirukanishe mani sheja Kwani shaka kwanu butwari ndatowe Ususuru kugaragare Twibuke, twibuke ingenzi ntorewe Zirimo ruta mu rw'umuzungu Ashabaririza amasoko Amasoko ya niri Agatahi wacu musebe ya muko yatumye u Rwanda rwamamara ibura imanuka iyo mu ishyamba igashoka rukarara igahura na mwobo ikiyongeza biruro mu bwikabanyabarongo igafashamo ikagenda ese Rwanda wakoze iki yanika igeme mbuga mushubi Kibeho na choko bya huruje isi n'ijuru Batamucyaye no kukitabi Nyeye masizi gasarenda Binyombye na ndagu yo ku munini N'amashuri narondoye Yareze benshi n'ubakirera Aho hose ni wacu Mbuke mwo kutangira utangaje Tangazwa n'ubufundo N'amafunguro yabwo Ikiboneza mvugo Kibunyambi bunyambiriri Buyenzi nyaruguru Ndatwa we Ndatwa we Barya nyungwe shambari nini Kimeza yacu tuyirinde Nanza marumbo yishe mu bukungu Kibuka kinyamakara Kita kisumba panda Tuti na kami Ndetse na shunda Haba mu masangano yimigezi Haba ku isonga ry'imisozi Birengeye cyane Benshi ni hariyo uranga Naho hera ingano Ibigori birayi Ibijumba ibishyimbo n'imyumbati Emwe ni nderabageni Hamiriza, hamiriza neza ntorewe Zirukanishe mani sheja Kanishaka hora n'ubutwari ndatwa we Ususuru kugaragare Ukorikori, ukorikori, ukorikori Ukorikori ndagukunda Dufite ubwa gihanga Twarazwe na gihanga Uturaga udutiba n'udutebo Gusa turi imbaho Abahandi turabahiga Bagahiga amatugahaha Ukorikori ndagukunda
Congo rovire nai voglie Zamutao mutusego Nire vandi sumba Zemera nazega Dai tegereza Dai shushanya Non uvo numo giute libere Zinshi di kanya kuza komera Ufundu karawa Uyezu modini Nyambiriri kaduha Miriwe, Nyamara Nara, Yevara Mutse Kongoroya, Tinziri, Rachari, Nde, Mezumurava, Shemanovo, Twari, Kurugamba, Shusher, Majambere. Shakimi yoboro ya yuigwize Shakimi handa na maseme ya yo Shakotobisi na za kamyoneti Uvenya vajengwa no hiri yohose Shikama kumurimo kanga kukotane Muga sigari nyuma Mwaki muhana kazi mburise Erega shengyo bita miraribwa namwe kuyindi cyane kagora nyabuna urabe maso nyabuna urabe mwese mutangire ingendo ubize umurindi kanguka dore burake yantorewe birukanishe manubukaka Nishaka, but no butwari ndasowe Gikongo liwacu dukunda Gikongo liwacu dukunda
Barabeshera Guharashuha Barabeshera Guharashuha Barabeshera Gunamburi Hagwa Gunamujezi Nana Mariva Wangwa Mazia Horgo Sahorari Gume Mazia Horgo Sahorari Gume Barabeshera guhabisa zimbi Guhabibi nyamaswa bitabarika Nyiramuhogo manu dusamunyiga Guhabinzoka nyinshi ndetse n'imibu Barabeshera Barabeshera Ginarahageze ndahitegereza Reka mbabwiru nabonye zemba marubute mwe kwirengagiza ubwiza kamere bwako karere amajyambere aboneye gaharanira izuba rirashe niho rituruka dore mirambi myiza nyaburanga yo mu Buganza bwa Rwamagana uciye bugufi yo mu Buganza Iyo unamutuga na mugisaka uheta ibitugo tukagendwa Izihirwe kibumbi zihirwe Kandi uharanire uwo rugejuru Nasa chupite na shorwa manga na chamge Fite ni ema na hago vya kajera Fiti vya gami kize kumafi Amazi ya vyo vyo tarabu njira na
Azia byo byo tarabungirana Arabeshera barahane gura Urwagwarwaho ngo nibarukatamo ngo bagira utudege twamayobera Ariya hakurya yo hakurya yo hakurya Kibungo wehe Kibungo wehe Benshi mu bagutuye ubumagingo ya Aturutse mu ntara zose z'u Rwanda Baje bashonje cyane urabagoboka Abakavukire ntibayoberana Baracyafite imanzi zo kumatama Uwo mbese wowe wari bwabone Reka nkubwire mwami bigukikije Kigarama rutonde kabarondo Irenga muhazi kayonza rusumo Kira rukara sake mugesera Kibungo wehe Kibungo wehe Weri bitoke Kigali gaseka Weru buyobe aribwo bubemba Weri nanasi Weru dukawa n'umuceri Agasigereti hirya no hino Utosha amashanyarazi ya rusumo Kibungo wehe Weru mukenye Iri juru rikeye Turu muhanda mwiza kandi munini Aturu muna kwa one dutenguha Oteri ruko mami nagerera nwa Abo mureveshe bagira ubwuzu Yase makamba Nayo giraje Izihirwe kibungu izihirwe Izihirwe kibungu izihirwe Kandu haranire uwo rugejuru Inzovu mwumva zogeye mukagera ndetse na gajirafe munagajosi inzira izigana imwe ya rwinkwavu amugera ugasanga karahanyuze kibungo wehe kibungo wehe Transhi ya manga iteye amatsiko Isumo rya rusumo risa n'inzozi Ishibuka n'icyo usaba agatengurwa Ufite icumbi rya hotera akagera Amafi meza cyane arya ku ihema Kibungo wehe Kibungo wehe Abo banyambo mwumva baravuganye Bakwiye komoka bakajya mu bandi bakareka kwigunga bakanogerwa iburasirazuba 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 Abinyarubuye aramute Abo kurimbuye mukomere Zaza na sake mwiriwe Abimusamvu abimutenderi kwa kainamura Gahinirwa magana mfinda na nganda na gasesa Katore gituku matongo kigina Abimusamvu
musaza mugira amahoro Mateka ya uri hantu baza mateka bayakubwire bazabakambwe mu gisaka azabasaza mu migongo azibikwerere byo mu buganza azibikwerere byo mu buganza Kabindi na kabirizi Bazi murambi nziza kuri muhazi Azikayonza Zimusumba Zimusumba
nyaru munsi nijoro utaruhuka ashaka inzira yahiyo mu bifunzo akiyahagarika aratembera muzirikana ibyo urizo
Ati byabageza wari gusa Mukarwa ni birashoboka yiye kandi urute mu kibuno gerageze mure ya turu chile mutiuno, chile mani chuka varabi chile, muti mani bindu arabja chile, mazara to tumu gavarara rasina zanara bini nala jake kawe.
Ni yo nyama zizi tu yeru mugabo
Sizu kumugabo ya sote Milakarane ni gwara wala jiote Jara yutami ila muni zira mwota Umugawa garusa kanga marira yashi Atula izani siwa mugore we Udasaga indakanje ni wakanyonya Ni mute yuko na kitema abu kwa yuko Nyoko ya kunye lirama wa jete Atibesi wako endu karewa Yuko dihi ya mizi mariringi Muga watariko wa mugwewe Ubundi na ura suzugula Uwaka wanda tujende Ujaka sanga ni ya ruira Yabuga yuko du muga ujea Ija hawa chiza wanya ruira Iwa mara kwa ruruga kara wa mazena Atavira kutwara wa mugwewe Kumaruya, amaze kwa ruru mugaba fatumoro Atumba wa mugwewe Iyene ya chutwe ya diraturusha None fatinya ni muhige na jendini Iyene ya chutu yisandie Kandini waga andabuse mawe Umugwe langa jiteri jeti Ati mujezi nusha Kunde miyona hawe na tata nago na ajitaka mama we Mugaba tumba wa mugwewe Nibuza shaka yuko ngutema Wibuti gambo ifunga ngo Urafunde nguma nikendi umuga uko Ila karamena yubi shito jambo Ile na hiri yetu imara Ija kurwara jeza no kuguti Vama ze kurju mugaba la mungige Atumiganga nijavali Ibya mwakoze nabaroraga Nuka jende mugiye nyoko Kuku mugiye ya pia hura Ahubwa baba ye ngumi mutige Umuko badiye kugira nina Ye nina kunze pia hura Jawaga imbura ziza yu mugawo Nukuga iyo mbura jini mugore Maderero sinja wa hera Hera ni akarani Numugendera kaji Karate, no more going to the family, 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 no more